mi pole pole, sauti tete, usije ntesha nafsi, kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando, nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua pereke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona tunapendana, tunawapa zabu paka maji wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, sijateleza nyanga nyanga, iwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, sijateleza nyanga nyanga, iwako nyanga nyanga.
Sasambua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua, kemaleza kufua kazi yangu kukamua, ukitaka mua na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe, uchungu wako na ujua gamimi mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe, tuinjo inato alazi situsumbu. Wanapata tabu, wanajona tunapendana, tunawapa zabu paka maji wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, ayo nyanga 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 nyanga,
baby yo,
sijateleza nyanga nyanga,
oh
ni mwako nyanga nyanga,
baby yo.
Umeniweza nyanga nyanga,
no ni lo 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 lo,
nyanga nyanga,
ayo yo,
sijateleza nyanga nyanga,
ah
ni mwako nyanga nyanga,
nyanga.
Nakupa yote, chukua 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 yote yako, chukua 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 peke yako, chukua chukua chukua. Umeniweza nyanga nyanga,
ayo
nyanga 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 nyanga,
baby yo,